Exodus 10, verse 1. UJehova wayesethi kuMose, ngena kuFaro ngokuba ngenze likhulu inhliziyo yakhe nenhliziyo yezinceku zakhe ukuba ngizenze izibonakaliso zami phakathi kwabo. Verse 2. Ukuze utshele indodana yakho ezidlebeni nendodana indodana yakho lokho engikwenzele iGibhithe nezibonakaliso zami engizenzile phakathi kwabo, nize nazi ukuthi nginguJehova. Verse 3. Omos no-Aaron bangena-ke kuFaro bathi kuye, usho kanje uJehova, uNkulunkulu wamaHebheru uthi, koze kube yinini wenqaba ukuzithoba phambi kwami na? Bavumele abantu kwami ukuba bahambe bangikhonze. Verse 4. Ngoba uma wenqaba ukuba abantu bami bahambe bheka ngomuso, ngiyakuletha isikhonyane ezweni lakho. Verse 5. Siyakusibekela ubuso bomhlaba ukuze kungabe kusabona umhlabathi, siyakudla okuseleyo okusindile enikushiyelwe yisichotho, sidle yonke imithi enimilelayo endle. Verse 6. Izindlu zakho nezindlu zezinceku zakho zonke nezindlu zabo bonke abaseGibhithe ziyakugcwalisa yiso, abangazange basibone esinjalo oyihlo nawoyise bawoyihlo selokhu bafika emhlabeni kuze kube namuhla. Waphenduka waphuma kuFaro. Verse 7. Kepha izinceku zikaFaro zathi kuye, lo muntu uzakuba lugibe kuze kube nini na? Bavumela abantu ukuba bahambe bakhonze uJehova uNkulunkulu wabo. Awukwazi ukuthi iGibhithe seliyashabalala na? Verse 8.
Omose no-Aaron babuyisela kuFaro wathi kubo, hambani mkhonze uJehova uNkulunkulu wenu, kepha ngobani abaza kuhamba na?
Verse 9. Umose wathi, siyakuhamba nabasha bethu, nabadala bethu, namadodana ethu, namadodakazi ethu, nezimvu zethu, nezinkomo zethu, ngokuba sinomkhosi kaJehova. Verse 10. Wayesethi kubo, makabe nani ke uJehova, njengokuba ngiza kunivumela ukuba nihambe nezingane zenu, bhekani ngokuba ukubi kuphambi kwenu. Verse 11. Kungabi njalo, hambani nina, madoda, nimkhonze uJehova ngoba yikho nikufunayo, base begxoshwa ebusweni bukaFaro. Verse 12. UJehova wayesethi kuMose, elula sandla sakho phezu kwezwe laseGibhithe, kufike isikhonyane ukuba senyukele ezweni laseGibhithe sidle imifino yonke, konke okwashiywa yisichotho. Verse 13. UMose wayeselula induku yakhe phezu kwezwe laseGibhithe. UJehova waletha umoya wasempumalanga ezweni ngalo lonke lolo suku nobusuku bonke, sekusile umoya sempumalanga waletha isikhonyane. Verse 14. Isikhonyane senyukela ezweni lonke laseGibhithe, sahlala ezweni lonke laseGibhithe, sasinzima kakhulu. Ngaphambi kwaso kwakungazange kube khona isikhonyane esingangaso, nangasemva kwaso asakuba khona esingangaso. Verse 15. Ngokuba sasibekela ubuso bonke bomhlaba laze laba mnyama izwe, sadla imifino yonke nezithelo zonke zemithi ezishiywe yisichotho, akwasala lutho oluluhlaza emthini nasemfinweni nasendle ezweni lonke laseGibhithe. Verse 16. Khona uFaro washesha wababiza uMose no-Aroni wathi, ngonile kuJehova uNkulunkulu wenu nakunina. Verse 17. Ngaloko ake nithethelele isono sami ngasisikhathi esisodwa nje, nincenga uJehova uNkulunkulu wenu ukuba asuse kimi lokhu kufa kuphela. Verse 18. Waphuma kuFaro wamncenga uJehova. Verse 19. UJehova wayesephendula umoya waba ngowasentshonalanga unamandla amakhulu, wona wasusa isikhonyane wasilahla elwandle olubomvu, akwasala isikhonyane sisoda ezweni lonke laseGibhithe. Verse 20. Kepha uJehova wayenza likhona inhliziyo kaFaro, kabavumelanga abantwana ba-Israyeli ukuba bahambe. Verse 21. UJehova wayesethi kuMose, yelula isandla sakho ngasezulwini ukuba kube khona ubumnyama ezweni laseGibhithe obuphatheka ngesandla. Verse 22. UMose wayeselula isandla sakho ngasezulwini, kwaba khona isigayegaye esinzima ezweni lonke laseGibhithe izinsuku ezintathu. Verse 23. Ababonananga, akusukanga muntu endaweni yakhe izinsuku zaze zaba ntathu, kepha kubo bonke abantwana bayizrayeli kwakukhona ukukhanya emakhaya abo. Verse 24.
UFaro wambiza uMose wathi, hambani mkhonze uJehova kusale kuphela izimvu zenu nezinkomo zenu, izingane zenu zingahambi nani. Verse 25. Wathi uMose, wonikela esandleni sethu imhlatshelo neminikelo yokushiswa ukuze sihlabele uJehova uNkulunkulu wethu. Verse 26. Imfuyo yethu nayo iyakuhamba nathi, awuyukusala nansele ngokuba siyakuthatha kulo lokhu esiyakumkhonza ngakho uJehova uNkulunkulu wethu, asikwazi siyakumkhonza ngakho uJehova singakafiki khona. Verse 27. Kepha uJehova wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro, kabavumelanga ukuba bahambe. Verse 28. UFaro wathi kuye, suka kimi uqaphele ukuba ungabuboni ubuso bami, futhi ngokuba mhla ubona ubuso bami uyakufa. Verse 29. Wathi uMose, ukhulume kahle, angisakubuye ngibone ubuso bakho.